IKMZiki.com.
Monster.
Okay. Asasi na kumi na tisa. Usoni kama mbrokoli. Awala vitundo molo. Anikiwa na joli monster sasa. Atuchoki watachoka wao. Atuzi mzera pa. Asoma kanda forever chama chama. Kule, 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 kule. Wanangu wamezamilia, 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 wamezamilia. Wanangu wana kanyaga, 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 kanyaga. Wanangu wana kanyaga viba, 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 kanyaga viba. Kama majangiri, kama majangiri. Wanangu wajanja widi kama majangiri. Kama majangiri, kama majangiri. Hadi cowboy, kama majangiri. Wanangu wakabimbofu kama majangiri. Kama majangiri, kama majangiri. Kama majangiri, kama majangiri. Kama majangiri, kama majangiri. Na chinjia barini. Santana wachinjie barini. Na chinjia barini. Yoni Musa wachinjie barini. Barini, barini, barini. Barene, barene, barene. Wanangu wanaletaga wasama, wasama, wasama. Wanangu wanafanyaga wasama, wasama, wasama. Wanangu wanaletaga wasama, 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 wasama. Tupe simati, lasi tupe tachi. Hapa mwendo wajini katuganda ibilisi. Na, tulisha wakanyagia, tujambi tunakunye tukemua kutimua. Noma sana, Waganda wameleta bunge la lawama, vito wavilodeshwe. Tukisha pata nyumba zenye mageti, tunasama na kutoka wanangu wanafurate. Na sabufa nyungo mengiri ya kato na laka kutugoresha. Salani mbaka kwenye nyumba za mashe. Chikwere, alufajele tumeharibu sefi ya tuwasi ya lobadiri. Salani mbaka kwenye nyumba za mashe. Chikwere, alufajele tumeharibu sefi ya tuwasi ya lobadiri. Kontole, bado safi. Peje kufimba kato kikamasi. Kontole, bado safi. Peje kufimba kato kikamasi. Kontole, 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 kontole. Pressure tuna, pressure tuna. Kato kitoka misere pressure tuna. Pressure tuna, pressure tuna. Kato kitoka misere pressure tuna. Pressure tuna, pressure tuna. Pressure tuna, pressure tuna. Pressure tuna, pressure. Wanangu wanafanikisha, fanikisha. Santana wanangu wanafanikisha, fanikisha, fanikisha. Johnny Musta wanangu wanafanikisha, fanikisha, 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 fanikisha. Anakubali sana, awanangu wale kujipia. Awanangu wa sabina mbili. Anakubali sana wanangu kusela tusa. Anakubali sana wanangu mjeuri. Anakubali sana wanangu wangu mingao. Awe msela dasi. Anakubali sana wanangu manuma. Anakubali sana wanangu waganda forever chama omboy. Awe FBI mjeuri. Anakubali sana wanangu mediko madawa kulevya. Awe masko mbizo. Awasinzo wa Pakistani shamba. Anakubali sana kusantara adui wa jiji. Awe jombile power. Anakubali yeidu ugeshia lugu. Awanangu wa cowboy. Awe mdolinko. Awanangu wa misuncho. Atari yako. Awe Jose Mtambo. Awanangu wa kambimbofu mingao. Awe Jiza Sisela. Awe msela bangu silo. Awa sinzo akabaselo. Awe msela kikoba. Awe msela bikibo. Toe berenge, toe berenge. Nanyongu wa kikatiza. Toe berenge, toe berenge, toe berenge. Kidore ya kikatiza. Toe berenge, toe berenge, toe berenge, toe berenge, toe berenge, toe berenge. Toe berenge, sene kome na tesa. Ode za kisizwa. Kapeta nyongu matako wanatekesa. Ode majangiri kwetu wakanda forever. Na sabina mbili wanangu wadipo jibia. Eti mna tamba. Kama asire ili unawapiga panga. Kama samurai, nyongu warufai. Na mkeke, siyari ni mikose. Ama ni noxi, natisha maskali. Narudi ya matapeshi, nafuta mchenji. Toe berenge, toe berenge. Santa na kamkubwa na nyesho nalo. Toe berenge, Toebelenke, Johnny Mustamuni wangu na nyesho nalo. Toebelenke, toebelenke, samona unachonga chonga utauponza. Na nyuma unampasua utauponza, mane tumepigwa shuka. Samona unachonga chonga utauponza, na nyuma unampasua utauponza, mane tumepigwa shuka. Tauponza, 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 tauponza. Swezi mkeke nyongo mkubwa, nyongo mkubwa, nyongo mkubwa. Swezi sile mlunga nyongo mkubwa, nyongo mkubwa, nyongo mkubwa. Swezi narufai nyongo mkubwa, nyongo mkubwa, nyongo mkubwa, nyongo mkubwa, nyongo mkubwa. Anakubali sana majizi boti masila, awana nguwa mnunu city. Anakubali sana na nguwa bishi plastiki, awana nguwa black ego. Anakuja uko, awana nguwa kichangani, awana nguwa fete namu, awana nguwa shila feti. Anakubali sana na nguwa steam tosha, awana useni duke, awana nguwa black tiger. Anakuja uko, awana nguwa giriki, awana nguwa bungo. Anakubali sana, awana nguwa Mr. Blandi. R.I.P. ya guma chete, R.I.P. mafia gaidi. R.I.P. msala dabo, R.I.P. msala tadei. Hey, R.I.P. machisi boti, hey, wanangwa Dar es Salama. E wanangu wa kuchoma, ayo manangu bigi sobu ento. A wanangu ya kuzama buchama, aweka jepe mkorea. Anakubali sana suma laida, alaipila dilana. Awe manangu mzandu, a wanangu wa zewina. Anakubali manangu la finka, anakubali wanangu wa black cobra. Anakubali jitu mazuna, awe msila wa masha. Anakubali sana nangu wa gonsi, a wanangu wa nangu dinyokani. A wanangu wa meli ya sumu, anakubali sana mamboi. A wanangu wa stone bag steady. Awe mwanangu Johnny Monster, anakubali sana na nguo giliki. Awe mwanangu Bungo, wanangu Olusi, wanangu wa mashasha. Soni kama mgongoni.